bitatu yahere mu Rwanda imijyango ingana kuri 30 mu karere ka Nyaruguru ivuga ko kugeza ubu itaramenya aho vyerekeye ibijanye nuko bagiye gukugwa cyangwa kugumizwa mu matongo bavuga ko bamazemo imyaka 80 ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ikibazo nk'ico cy'amatongo kitari gikwiye kuba kikiri ikibazo mu gihugu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi
mu kwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo kwijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru y'abaturage bari bafitanye ibibazo by'amasambu mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru mu kagari ka Runyombyi mu majyepfo y'u Rwanda n'amasambu abaturage bemeza ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga 80 ariko ko hari umuryango w'abakomoka ku musushefu sehene wigeze ko hategeka nawo ukemeza ko amasambu ari ayawo kuva mu kwezi kwa mbere abaturage bategekwaga ku ngufu kuyavamo kandi bemeza ko badashobora kuyavamo uko niko bari badutangarije
twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi Perezida Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano niziri hanze bavuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
ubu ngo umuntu yahaguruka akaba impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawari agasenyegwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo
iki ni kibazo cyahuruje inzego za gisivile n'iz'umutekano kuko abaturage muri icyo gihe bemezaga ko bamwe muri bo babifungiwemo binangira kuva mu butaka kuri iki kibazo kandi hari amakuru ko kubari mu masambu mu myaka n'imyaniko haba harabayeho urubanza maze abo mu muryango wa sushefu sehene bagatsinda bidateye kabiri mu nama y'umwiherero w'abategetsi mu nzego z'ibanze umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe iby'iki kibazo icyo gihe umukuru w'igihugu yagitanzeho umurongo
They must stop. Murashaka gutera igihugu akajagari ubuse murashaka kurivasinga ibintu byo ahantu abantu bahoze bafite ubutaka kera muri za 60 n'umuki ubutaka ejo bundi bukaba bwaragiwemo n'abantu ijana murashaka ko nshinga urubanza nkavuga ngo ahantu hahoze ari ahanjye cyangwa hahoze ari ahiwacu ha 60 none harimo abantu 100 nimubirukane musubize ubutaka bwanjye koti yicare ijye gukoreye decision muzabivamo
iri ni ijambo risa n'iryakoze mu ndiba y'imitima ku bafite ikibazo kandi uko babisobanura ijambo ry'umukuru w'igihugu bararyiyumviye na mashimwe
ukenyukabure gutwarura gahoro n'umutwara imbere ya bose n'ubwo tukiriho ni perezida ijambo yabuze ntiyabuze nabi yarabuze baranyegera bose barakonja
abaze kuvuga ati rwose umuntu wagiye muri 59 niba adafite hatuye leta nimutuze mwabacamanza mwe nimwe mu kigarura aka kajagari nurakoze perezida wa repubulika imana we nimba nkubyiniye nuko numva nagwaye ariko narishimye mvuze impundu nti njya guhamagara n'umusaza hari asanga bararangije ariko yarakoze perezida wa repubulika
ku rundi ruhande aba baturage bishimiye ko ikibazo cyabo cyaba cyari kigiye kuva mu nzira ariko igihirahiro ndetse n'impungenge ngo ni byose baravuga ko hari bamwe mu batswe ibyangombwa by'ubutaka batarabihabwa abandi bakabwirwa n'inzego z'ibanze ko ibyemezo by'inkiko bitavuguruzwa
ariko ikibazo dufite nawe muri aka kanya akwiye kuba n'ubu yaturengera katurengana naho baraho batubwira ati ntabwo ibyanyu birarangiye bakabatwara buze ibyangombwa tukaba dutunze ibyangombwa batubwira ngo badutesheje agaciro
ijambo bavuga ngo perezida wa repubulika ngo ntakura icy'inkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga ngibyo rero ngo ntitubyitwaze hayoberwa ukuntu perezida wa repubulika ategeka igihugu akayobora igihugu bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze
nanone munsi rero turacyafite ubwoba kuko nyuma y'iryo jambo rya perezida ntiturabona baza ngo baduhumurize ati nimuhumure nahanyu ahubwo baratubwira ngo ibyacu ntibirarangire turategereje uko bazaza kubirangiza cyangwa akomeza turengere hari n'uwavuze ngo ese ngubwo ko muvuga ko mwatsinze ngo mufite imyanzuro y'inkiko ngo perezida yabahaye imyanzuro
ku murongo wa telefone na Bwana Francois Habitegekomeye wa karere ka Nyaruguru kuri iki kibazo yadusubije muri aya magambo
icyonze cy'umurongo wa perezida urumvikana neza kandi ngira ngo n'abaturage baratuje baratekanye
umuntu yakwanzura noneho uko abaturage bazakomeza mu masambu gutyo ibibazo bishingiye ku mitungo itimukanwa cyane ubutaka sumwihariko mu karere ka Nyaruguru kuko byiganje kuruta mu burasirazuba bw'u Rwanda n'ahandi hirya no hino mu gihugu aha bagira ubusanzwe rya Amerika Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda
urakoze Eric kuri iyo nkuru